maamulka xaafadda Hulwadaag ee degmada Baydhabo afar wadareed Nsuubi mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed wayna ku qayb galay wasiirka amniga Koonfur Galbeed ku xigeenshay maamulka degmada Baydhabo saraakiil ciidamada amniga degmada iyo kan gobolka ujeeddada ka sheegay maamulka xaafadda Hulwadaag in ay tiriirigelin iyo Nsuubi aan ciidamada amniga oo si lama jabaari sugowka amniga degmada intii la ka guday jaray bilo barakeysan ee Ramadaan gudoomiyaha xaafadda Hulwadaag ee degmada Baydhabo Abshir Khalif sheegay inuu iska faraxsanyahay in iyo la afuran mas'uuliyiinta amniga Koonfur Galbeed uu soo noo muujiyay in iyo garab surunyin wada shaqayn dhowna la leeyin laamo amaanka
ilaahay maadis kula ilaahaygi intani kulmiye maadis kula hadhowada eedan ka faraxsanna kooyo ku sinin kooteen eedan ka faraxsanna walaayiro un maana yarno ah in maana tabar durin oo jeeti raalada eedan ka faraxsanna kooyo ku sinin kooteen wali soo bihaayneen ciidamada amniga iyo nay xaafadda Hulwadaag iyo social gudoomiye laamada iyo gudoomiyaha sidii gudoomiye laamadeed lamada xarun mudan sheegayeen sidii gudoomiye laamadeedna xarun moosal sheegayeen aniin lamada Cabdibaliil sheegayahay si amniga guud lin hele xaafadda Hulwadaag ya ku sheegayahay mas'uuliyiinta intan in kooti boqolkiiba boqol iidan ka faraxsanay sida fayle iyo aniga jiibega
gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Baydhabo Aadan Carab iyo sawiin amaani maamulka xaafadda Hulwadaag ee degmada Baydhabo usoona qiiba shal duban ee bulshada kala dardaarmay in iyo la shaqeeyaan ciidamada amaanka
oo maamulka dawladda hoose ahaan xaafadoogii iyo qiiba kala duwan bulshada hamin igee wal integrinina sadii laamaha amniga la shaqeey lahay marka taasa unuun mar walba yee ka mahadiyana shacabka iyo laamaha amniga sida faylooyo oo wada shaqeeyahayaan marka insha Allah wali rajaynaa maamulka xaafadda Hulwadaag suboska dooban sida faylooyo oo la shaqeeyahayaan rugo iyo guud ahaan ciidamada amniga sida oo la shaqeeyaan ka mahadiyaan unuun hadii Ilaahay ka maamul degmahan xaafadoogan buliskan guud ahaan wada shaqeyn faylalana wali rajaynaa insha Allah inay noqonay Hulwadaasi guud ahaan mar walba adoo meelo usah ka dhumada lahay mar walba wala ku qabada lahay iyo qol iska duubany saasan oo goon idan wax santiin way lanaha guud ahaan bahda amniga oo kuri wasiirka amniga way lanaha max santiin insha Allah wada shaqeyn fayla oo hamin igi walin teegna in la shaqeyn laamaha amniga
wasiirku xigeenka amniga Koonfur Galbeed ya sheegay in wada shaqeynta laamo amniga iyo bulshada ay muhiim tahay sugowka amaanka iyo in la helo shacab iyo dawlad iska duuban
amaankan iyo nabadana ku afraynay waxay ku timid wada shaqeynta ee bulshada iyo laamaha amniga inta oo gacan bir ah ku qabtay guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Baydhabo oo aan ku suganahay caawo oo runtii waad noogu hoggaamiyay wasiirku bisha barakeysan Rabaalan inaan maalin kasta ama galab kasta lagu afro meel ka baxsan digmada oo afaheeda aadan idin ka mahadcelinaya wasiir waa maatantiin maamulka degmada guud ahaan oo ugu horeeyo tiimka caawa martisa u nahayna aadan maatantiin ilaah subxaanahu wa ta'ala maamada naga xanuunsan oo kamida dadka maamulka degmada xaafadda Hulwadaagna ilaah noo caafiyo aad iyo aad maatantiin asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh